Exodus 30 verse 1. Uyakwenzela ukuthala ukushisa impepho ulenze ngomuthi womtholo. Verse 2. Ubude balo bube yingalo nobubanzi balo bube yingalo libe nesihlangothi ezine ezilingeneyo ukuphama kwalo kube izingalo ezimbili izimpondo zalo zibe kunye nalo. Verse 3. Woli nameka ngegolide elicwekileyo ngaphezulu nesihlangothi zalo nxa zonke nezimpondo zalo ulenzele udini lwegolide nxa zonke. Verse 4. Ulenzele amasongo amabili egolide phansi kodini lwalo nxa zombili uwenze ezinhlangothini zombili zalo abe izindawo zezinti zokuyithwala. Verse 5. Wenze izinti ngomuthi womtsholo uzinameke ngegolide. Verse 6. Ulibeke phambi kwesihenqo esingasemphongolweni obufakazi ngaphambi kwesihlalo somusa esiphezu kobufakazi lapho ngiyakuhlangana khona nawe. Verse 7. U-Aroni woshisa kulo impepho yamakha athaphuka njalo ekuseni nxa elungisa izibani uyakuyithunqisa. Verse 8. Nalapho u-Aroni ezibeka izibani ngakusihlwa woyishisa impepho ephakade phambi kukaJehova ezukulwaneni zenu. Verse 9. Ninganikeli kulo ngempepho engeyiyo nangomnikelo wokushiswa nangomnikelo wempuphu ingatheli imnikelo wokuphuzwa kulo. Verse 10. U-Aroni uyakwenzela izimpondo zalo ukubuyisana kanye ngonyaka ngegazi lomnikelo wesono ukubuyisana kanye ngonyaka yakulenzela ukubuyisana ezukulwaneni zenu lingcwelengcwele kuJehova. Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 12. Nxa ubala inani labantwana abayizayo ngokwalabo ababalayo yilona lo kubo makathele kuJehova inhlawulo lomphefumulo wakhe lapho ubabalayo ukuba kungabikho sifo phakathi kwabo nxa ubabala. Verse 13. Lokhu bakukuthela kube yilona lo odlulela kwababaliweyo ingxenye yeshekeli ngokweshekeli lendlu engcwele ishekeli lingamagera angamashumi amabili ingxenye yeshekeli ibe ngumnikelo kuJehova. Verse 14. Yilona lo odlulela kwababaliweyo abaneminyaka engamashumi amabili nangaphezulu uyakunikela ngomnikelo kuJehova. Verse 15. Ocebileyo akayikunika kakhulu ompofu angatheli kancane kunengxenye yeshekeli lapho benikela ngomnikelo kuJehova kuba kwenzela ukubuyisana kwemiphefumulo yenu. Verse 16. Othabatha imali yokubuyisana kubantwana bakaIsrayeli umisele inkonzo yetende yokuhlangana ibe isikhumbuzo sabantwana bakaIsrayeli phambi kukaJehova ukuba kwenzelwa ukubuyisana kwemiphefumulo yenu. Verse 17. UJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 18. Uyakwenza umcengezi wethusi nesinqe sawo sethusi ukuba kugezelwe kuwo ubeke phakathi kwetende lokuhlangana le-athare uthele amanzi kuwo. Verse 19. U-Aroni namadodana akhe bayakuhlamba kuwo izandla zabo nezinyawo zabo. Verse 20. Nxa bengena etende lokuhlangana bayakugeza ngamanzi ukuba bangafi noma besondele e-athari ukuyokhonza bawushise umnikelo womlilo kuJehova. Verse 21. Mabahlambe izandla zabo nezinyawo zabo ukuba bangafi kube isimiso esiphakade kubo kuyena nakuyo inzalo yakhe ezukulwaneni zabo. Verse 22. UJehova wakhuluma futhi kuMose wathi. Verse 23. Zithabathela amakha amahle imure eliphumayo lamashekeli angamakhulu ayisihlanu nokinamona othaphuka kwengxenye yalokho okungukuthi amakhulu amabili namashumi ayisihlanu nekalamu elithaphukayo lamakhulu amabili namashumi ayisihlanu. Verse 24. Nekasiya lamakhulu ayisihlanu ngokweshekeli lendlu engcwele neyini lamafutha emnqumo. Verse 25. Uwenza amafutha angcwele okugcoba amakha athakiweyo njengokwenza komthake abe ngamafutha angcwele okugcoba. Verse 26. Wogcoba itende lokuhlangana nomphongolo ubufakazi. Verse 27. Netafula lezitsha zalo zonke nothi lwezibane zitsha zalo ne-altare lempepho. Verse 28. Ne-altare lomnikelo wokushiswa nezitsha zalo zonke nomcengezi nesinqe sawo. Verse 29. wokungcweliswa ukuze kube ngcwele kakhulu, bonke abakuthintayo bayakuba ngcwele. Verse 30. Wobagcoba u-Aroni namadodana akhe, ubangcwelise ukuba bangikhonze esikhundleni sobupristi. Verse 31. Ukhulume kubantwana bakaIsrayeli uthi, lokhu kuyakuba kimi amafutha angcwele okugcoba ezizukulwaneni zenu. Verse 32. Mawangathelwa emzimbeni womuntu, ningawenzi afana nawo njengokuthakwa kwawo, angcwele, mawabe ngcwele kini. Verse 33. Yilowo nalowo wathaka anjengawo nalowo wathela kumfokazi uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 34. UJehova wathi kuMose, zithabathela amakha athaphukayo, inathafu, leshehelethe, nehelibena, amakha kanye nenhlaka ecwekileyo kulingane konke. Verse 35. Wenze ngakho impepho amakha njengokwenza kumthaki ethelwe ngosawoti enhle engcwele. Verse 36. Ucolisise enye uyibeke phambi kubufakazi etendeni lokuhlangana, lapho ngiyakuhlangana khona nawe, ibe ngcwele ngcwele kini. Verse 37. Impepho yakuyenza, ningazenzeli yona njengokuthaka kwayo, yoba ngcwele kuwe, yenzelwe uJehova. Verse 38. Yilowo nalowo uyakuyenza enjengayo ukuba ihogelwe, uyakunqunywa kubantu bakubo.